studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare joy lewru octobre hitane 2016 jena yamde soki le lamu gundam sekrabon kompetite wi de fandi fu yimbele nayon keddi kile hen hewbe du barmi hen bonandaji ngadaade le balde didde do won le sa halleedi meden di dido bonandaji ngadaama fewtude arme mali kanya gube ngarde wallude le leedi meden di konjo ton wobbe koliti wiide wakkati jono fa dido bonndaji dalabe koliti wiide yo wajibi tansina laamo fewna batu mawdo le leedi meden di le odo batu bibbe mali fuudu totto do hen hakkilaji mudo eno dido golleje ngordi datti cheke le hen nayriidi bangal denaagu kabaru goddo kasen anado be koliti wiide wattu jono do wonon woteeji kandi wadde le leedi meden di walde no dotta seni de kenya be jiide do wono baale politique lutindirde e laamo ode koni faana gal do jidal fa be kolita ben hono ko woni darne mabbe so bami fa woteeji ana ngada be bi wala fugon darde mabbe sona fa woteji di laba walde police ngabe gombe foftere wattu joni o be ngadi noddango fewtude police ngabe gombe leedi meden di be bi ben tinno kolla labal e golleji mudon en di yido noddali be ngadi dum wakande be jidno yimbe el jedam khabaruji gombe le no ko sekirab di wonno sembe khabaruji min jogi non do bete hande di ngaro yottinde di Umar Waygal kanko non dirteedo Mohamed Watra wonto boggi jambe to fandi fu yimbe la nayon keddi kile hen hewbe du barmi le hen bonanda cektidi wadede wattu joni o le sa halleedi meden di don le puddode yonternde jati meccitede wiide bonanda arande o wadama fewtude yimbe le ministre d'accord mabbe wonde to agel hokko le region kidal o tagal mudun du kenya won bonandaaji ngadaade fewtude arme mali le lamu tumbuto fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
le fuddode yonternde bonandaaji kewdi ngadama der sa leedi malindi famdi fuf sollasi goto heddike didon barmi wadde bonderbe chamo du mabbe hakkunde tintilut e acharan nguddido tumbutu kilometre uji 35 holi tama bidi taton e bonderebe be kay nati e juude nyande altiner nedun won pidibe bomboje fewde e nokku minisma gondo akilok der region kidal e le communiquer minisma holiti wide mobilaji idon nyaldube jukitaade bedo yimbele ngabuydo bomboje irade ko funa blablajo goto heddike hen hewbe dun barmi ane mabbe njoyom e bamane mun buri fuf nawde odo adado beedike sabi goto e barmu be kay iwi hen minisma ka holli metti mudum bangal dido bonanaaji ngadaade fewde e mangal padde mabbe kande holliti wide jukitaade golleji mako faaba fewde e gouvernement leedi mali e kanya gube sinwe talkuru jam e deje salla dajira dum wona ana hewte bangi goddo dun de jamanaatinde yimbele nayon wobbe jon en kaborde chamo do wuro bugumira ngudirdo ngalure gundam kilometre ji sappo e leedi do bonandaaji civil goto heddike yimbele hewbe dun barmi holi tam wi de be do bondrebe nabi dabaji kewdi
no di do bonandaaji gondi wadirde le leedi meden di wattu jono dunki ande kanya seba hakkillembe kolliti wi de lamu an haani fewnude batu mawdo le leedi meden di mo noddiri conference d'entente nationale le odo batu be kolliti wi de yimbele be far kaani tuttude do hen hakki laaji mudun en kollitono dati kandi nangede nayriide bangal denaagu kede kanko noddirte André Bourcho yo dunki andal no kabaru jam e deedere worri ko mo halido hen do foccitaago Muhammadu Samaseku
c'est important de savoir cet attaque qui était perdu
ko buri nafude joni tama won anditido bonandaaji ngadaade fewde agilagudi so ni dum wadaka kay landol woni don homa nortorto dido bonandaaji dido berande wana mere woni kube chamo du agilok bi batte do won do bondarebe e kanya yoga e hebotobe fedde emenela chamo do nuku fama en be kirsi dun ne chapane jeddo e chapane jetton soldats en leedi mali bangal nafagaaji ko luggol waawi sabe bindi soni kejaabe lam moni be kabar politique e soldats en leedi mali kunchanale hore kawrital dewral hakune bibbe leedi ndi en jaran fa hande be ngadaama bangi ngal latto sababu dabareji pne rafindenaagu bangi goddo dum bibbe leedi ndi ko yonan dum sabi be ngatanama hakkilo
participation concrete des populations maliennes
sekrabu so ngabiddo bemal ande ngal do mbay neltirto miijoji modo e halla amen gol min noddirta phase facebook e compte twitter studio tamani walde no dirta seni de kenya be jiide dum won balle lutindirde e laamu o de do bamako do koni faana gol do jiidal faabe kollita ben hono koni golleji mabbe di so bami fa wotteji di an landine le leedi meden di miccite de wende do walde wala fu koni golleji mabbe so wana faabe kayba yalla wotteji an laabale nokko tagal mudo horejo de do walde o holliti wiide be ngaram be jiide dum hono balle gondude e laamu o de kede kanko no dirta Mamadou Jamutene o kanko no horejo walde seni de ko mo halido do foccitaango Muhammadu Samaseku
nous avons invité l'opposition à une séance de travail pour
min landini gal kawrtal hakune amen e kejaabe balé hedube lamube salami den famminabe imade fedde seni der haybugol wuteji di e liku jabbi min goldidin non e mabbe der kawrtal hakune mabbe e ministere lamorde leydindi den woni ko min pammi wiide an haani min dawra tutundral hakilaji amen salla hedube lamube an beedoro faamu imade amen bangi goddo dun min gattanan hakille kala himmeji mabbe on dulla wiide fedde seni de goldide bamtide haybonde kabar wuteji den no miden goldida e kejaabe lamube e yimbe le hakkumani be wuteji e kanyen dun balle politique ko be hande min jidi e balle hedduɓe laamu be nyande wonde ana wawi laatade balle laamu ɗe eko nande mun en ndenno faccintinde ɓe immade amen e andinde ɓe sifa landinal amen banggal wuteji commune ngaji garoji ɗi landinal ngal min kuncane hoore no haniri
commune l'avenir et avec un mode opératoire très clair
le ñaloma keeƴe naaɗo ɗum woni yimɓele police ŋaaɓe le nokkoɓe kolliti wiide walde police ŋaaɓe gomɓe foftere wattu jonoɓe jiide yimɓele jeeɗaɓe habaruji ɓe le majjum ɓe kolli metti mabɓe wakkati joni no ko wayde laaɓal woni banggal police ŋaaɓe fa hannden ɓe kolliti wiide police ŋaaɓe ana kani ɗalde ɗiɗo golleji sabi de ɓeɗo police ŋaaɓe ɓe dartira kalis noɓe keeɓiri fuu ɓe mbi ɗum yardata e hakkillaji police ŋaaɓe ɗum wonono kamɓe ƴaɓɓinoɓɓe keɗe kanko noddirteɗo namakoro jara o yo hoorejo walde police ŋaaɓe gomɓe foftere ɓe komo haali do hen do foccitago Mohamadou Samasiekou.
C'était en fait dans le cadre du 50.
Batta yiti mawuri chapan joy en jegobo police sabe leydi ndi woni ko mi koliti sugabe wonno police sabe fadde bamtare leydi ndi e tiagal mudum e kenedum watti joni o samden gilli watta so neddo natta police yakku den jidino golle o sugul amen dun yo gollude fa gasa sala dan ko heba so wana yirwer golle o wana fi jote nanni min e mudum minon kinno dun no haniri fewde bibbe leydi ndi den no sa afuf dum min kinni gilli golle nde e yirwer mayre be ngotta jote jabitide de dum modja nafataabe nafata gollirde mabbe nafata dum bibbe leydi ndi denno arhande min dawrano be gollirta e leydi mako e sariya
il travaille de manière digne et honnête
ñaloma keeƴenaɗo kabaru dabaji le addanaɗo Allah ndo fuuɓe kollitiwi ɗiɗo yambereji gaɗama keeñen le leydi meɗen ndi le majjum ɗono kamɓe yimɓele gonduɓe haybude ñiibi le laamu gawo tumbuto kañe e motti ɗono ñiibi goɗɗi le gurmari ndi ɓe gaɗi noddago fewde e jama o tinno sela ko wakkati fuu ko warata toon ñiibi ɗi ko ɓe kollitiwi wattu joni ko yaata ñiibi capanɗe jetti kañe e mbara toon wala fuu ko yimɓe darta sona fa jaade e ñiiƴe ɗe keɗe kanko noddirtiɗo Mohamed Youssouf Agga ar laafo yo kanko no hoorejo ɗono walde yimɓele hayboɓe ñiibi laamu tumbutu gawo kañe mofti komo haali do hen do faccitago Mohamadou Samasiekou
soni dabareji kettaɗi piyanaka jiiɗi gurma ɗi ɗi fuf ɗi majjan min keeɓi kabaru yimɓele masibinoɓe ɗi batte ñiiƴe mabɓe ɗe yimɓele iwoɓe mortani jeeyata ɗe min takki wiide ko ɓuuri capanɗe jetti jiidi goni masibinaɗi miɗen andani ɗum wattu e nokkuji ɗo ɗi mbara zufure e solas en kamɓe haybude ɗi gala toon so wiyama kamɓe dabaji ɗi darani koye mabɓe kay no andi ɗum biltaki ko laamu hani huncande hoore wattu joni o yo dawri no yawri guɓal darantogal haybugol jiddi gurma ɗi gal totte ɗum kaɓorɗe kettaɗe mbawɗe renwide kamɓe sollasi en e kañe e jiddi ɗi fof
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
sigiraɓe ƴeyalo ne le réseau ngaji ɗi en puɗɗiranɗo ñafinkeɗoɓe kolliti wiide ko yata baale nayyi sukaɓe jokkolɓe gomɓe to ñafinke to kañi en paabira wakkati joni o kaaki koɓe kani remirde hono sardiŋe woye ŋaji mabɓe pamari gonɗi toon ɗi ɗiɗo kaaki ɓe dokkama caggal koɓe tilli famminede balɗe ɗi toon ko wattu joni o koni fana muɗum faɓe ƴeyal hono ñaame fa haare hani waɗirde le saha leydi ndi rewɓe kañi sukaɓe gomɓe toon ɓeyduno jagoji mumen kani yarde yesso so ɗute gardan fa ɗo kayiɗoɓe kolliti wiide wattu joni kawtalano wondi e wadde toon fa yimɓele gomɓe toon ɓeɓe pammine to kayi toono kabaru keeri leydi hakkude mali e murtani hani haybirede gonɗo fammin golan hani jokkite toon faali sappo e tati lewru octobre warowru ndu dondimi ɗiɗogal musaɗɗaji yo leydi japon so gurute gardan fa ɗo an sogoɗoɓe kollitiwiɗo wattu joni o nokku noddirteɗo bura ɗum wono yimɓele gomɓe toon ɓe sukaɓe jokkolɓe waktu joni o bureau mabɓe keeso joƴƴinama toon le oɗo bureau kanko noddirteɗo Youssoufou Yoro ka o kanko laami oɗo bureau kanko Youssoufou o do hollitama wiyede wattu joni o waran gollidinde ko yata yimɓele noga e jeɗɗam o wihi do waɗanno watta yalla jaam e deƴeɗan niɓale laamu bura o fo e maggal muɗum so hirute gardan fa ɗo tumbutuɗoɓe kollitiwiɗe keñen kawrital fuɗɗi to tumbutto fa pammina sukaɓe jokkolɓe tinno fati natta e jiyadinkoɓɓe koni fanagal ɗo kawrital ɗuɓe ƴewtoto wattu jononoɓe kani sakkirat toon basiji ko yata sukaɓe jokkolɓe capannayyo an le gal ɗo kawrital gaɗogal to baɗɗi lanniɓe gal ɗo kawrital ɗum wonono walde ndeɓe noddirta aburagal sakiraɓe hollitinde wi ɗum wono kabaruji moƴƴi min joguinoɗo ñalawma handen ɗi fanɗi fo yimɓele nayon keddiki ley hen hewɓe dow barmi ley hen bonandaji gaɗaɗe fewde eɗum wonno yimɓele gomɓe le saha leydi meɗen ɗi garɓe wallude ɓe fa yettoyo armé Mali dunke ande ɓe ka kolliti wiide fa ɗiɗo bonandaji keɓene jogal sina laamu o fewno batu mawɗo le leydi meɗen ndi le oɗo batu ɓiɓɓe Mali fu gara tawe ley hen homo futtoɗo hokka hakkillaji muɗum ɓeti ceke ley hen nayiriɗe banggal ndenago kanɗi nanguede ɓe kolliti wiide walde noddirtede seni nde keña ɓe jiide e baale luttidirɗe e laamu o ɗeɗo Bamako ɗo koɓe jiide e baale ɗe koɓe kollitiɗo hono ko woni golleji mabɓe so ɓami fa wotteji ɗan gaɗe le leydi meɗen ndi wala fo koni golleji mabɓe fawnawa faɓe ƴeyano wotteɗi kani laaɓirde wattu jono walde dum wonono police ngabe gombe foftere be ngadi noddango fewde e police ngabe gombe leedi meden di tinno golla golleji muden di do labiri di ngodo noddango be ngadi dum wakkati dum jiduno e yimbe le journaliste be secret bi wonono sembe kabaru di min jogino do betande di ka fa hande fadi jehe honno andir onno do e sede yewtere meden de ana wodi wassalam.